What I saw from the music on a night drug a made up. Na-na-na-na. Diamond. Hello, hello Diamond. Bibi kaka unanisikia. Napita miaka mingi bado nakumbana na vigingi ona tena ukata na shilingi mimi kujada ila ninapambana tena na mimi nitafika ona tutakutana japo ikiwa nachoka mimi natamani oh Diamond sio nasikia fika nyumbani oh Diamond akanijua
kilichua
oh Diamond.
Tama, kumba hatutaonana yani toka mwaka jana wanasema sana 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 ona nakatishwa tama kumba hatutaonana yani toka mwaka jana wanasema sana 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 ila ninapambana tena na mimi nitafika mola tutakutana japo ikiwa nachoka ninatamani oh time sikia fika nyumbani mama tayama akanijua
kilichua
oh tayama
kilichua
nakuja da
kilichua 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 bola lo kilichua
oh tayama
kilichua
nakuja da
kilichua kilichua kilichua
only talk a minute na sampamba music.
What's up?